upendo siti vigingi, kitandani mwendo wa bakora, kichwani pa kivumbi, meno kusaga mkongora, na vyoli seti loketi, natema sumu kadondora, maji kulowesha nyeti, kipocha mende kuchonchola. Marafiki wa shuka, nikitanda na godoro, ofisi yake mifupa, sio supu ya kongoro, au kisa ukungi maujuzi. Ndio nifanye vibaya, nivike sura ya mbuzi, nikufiche mabaya. Nia bamba tu bamba, nia niuia bamba tu bamba, tenzi lako bamba tu bamba, lina noga bamba tu bamba, udabie bamba tu bamba, nia niuia bamba tu bamba, tenzi lako bamba tu bamba, lina noga bamba tu bamba.
Eh, nimekuwa cheese. Majununi kilaza na sijiwezi, majuto ni mjuku, taridhika na wewe tu, kukuwacha sithubutu, usiniache tuji nafasi kibambata, nitakuja kujuta kinikata, tuji nafasi kibambata, nitakuja kujuta kinikata.
Bamba tu bamba, me and you, we are bamba to bamba. Tenzi lako bamba to bamba. Lina noga bamba to bamba. Goda be a bamba to bamba. Me and you, we are bamba to bamba. Tenzi lako bamba to bamba. Lina noga bamba to bamba.
Bamba, bamba. The man is a hunter. Nampa, nampa. Chuchota nataka. Nipete pete feminine low. Kisu chako ni kinowe. Umenishika kwenye rowe. Marafiki wa shuka, nikitanda na godoro. Ofisi yake mifupa, siyo supu ya kongoro. Au kisa ufundi maujuzi. Junifanyie vibaya, nivike sura ya mbuzi, nikufichie mabaya.
Mia bamba tu bamba, mia niuia bamba tu bamba. Tenzi lako bamba tu bamba, lina noga bamba tu bamba. Goda bie bamba tu bamba, mia niuia bamba tu bamba. Tenzi lako bamba tu bamba, lina noga bamba tu bamba.
Tuji nafasi kibambata, nitakuja kujuta kinikata. Tuji nafasi kibambata.
More music at ninjaphoenix.com.